radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi kinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi bigezweho na Jeveniste nshimiye imana. Hasigaye iminsi mike ngo twizihize Noheli, igihe cyo kwishimira kuvuka no kubaho n'ibindi bijyana n'imibereho kuri bamwe. Igice kinini cy'iki kiganiro ndagiharira abana, ariko cyane cyane umwana umwe wari umaze imyaka 29 atazi ko hari umuntu n'umwe wo mu muryango ukiriho. Ndakira umwana umaze imyaka 28 avutse ariko akaba atazi nyina, kandi afite se ndetse yaravukiye mu bitaro bikuru byandika abavutse n'ababyeyi babo mu Rwanda. Ndakira undi ushaka umuvandimwe we batandukanye ari igitambambuga, ariko ntigeze akwima kumva ko ashobora kuba akiriho. Turegeranya kandi amakuru ku bana ba Damian Ntaganira na Emerita Mukarubayiza bari batuye igitarama muri 1994. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona, wikikintegeye shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu kiganiro agasaro kaburaga cyo mu cyumweru gishize nabagejejeho inkuru y'umwana wari ufite imyaka 5 mu mwaka w'igihumbi 1994 yaje mu kiganiro ashaka umuryango we. Amakuba yatangiye mu kwezi kwa kane yagiye gusura umuryango aho nyirasenge yari yarashatse mu Matyazo, yari aturutse ahitwa Ibuvumo muri komini ya Gishamvu. Kuva icyo gihe ntiyamenye irengero ry'ababyeyi yewe n'abavandimwe be batandatu. Ndifuza kongera kubumvisha igice cy'inkuru ye y'umuntu umaze imyaka 29 nta gakuru afite ka mu muryango we yirirwa handi. Karekezi Valenci atuye mu karere ka Huye, umurenge wa Huye, akagari ka Rukira, umudugudu wa Kanazi.
Nshinganye no kurangisha umuryango wanjye kuko jenoside yabaye tutari kumwe, twari kumwe nari ngiye nko muri famiye kubasura. Jenoside yabaye mba mu Matyazo nyine, aho ngaho ubu ntuye niho nyuma naje kujya gutura kuko nabonaga nyuma ko mvuka nta muntu hari nsa nk'uhugiye mba ariho njya kwibera. Ariko jenoside yabaye ndi umwana mutoya, ndi mu myaka 5-4 gutyo.
Mbwira rero igihe jenoside yabaga wowe wari wagiye gusura abantu aho ngaho utuye mu Matyazo, ariko se wari wagiye kubasura uturutse he?
Nari naturutse i Buvumo nyine.
Wari waturutse Buvumo, Ibuvumo bwa Gishamvu?
Yego.
Ni inkuru ndende ikiganiro agasaro kaburaga. Mbwira neza wavuye mu rugo ryari ugana mu Matyazo?
Yego, ndagira ngo mbasobanurire ubundi ukuntu mbere birashoboka ko mbere amazina yanjye nyuma narahinduye kuko ntabwo nayibukaga, ntabwo nari nyazi.
Yego.
Ariko nyuma baje kumbwira ko nari mfite izina banyitaga Yirirwa Handi. Yego, ariko ubu umuryango nabashije kubona babashije kunyitira amazina ya papa, izina rya papa banyita Karekezi Valenci, ariko imbere bishoboka ko nitwaga Yirirwa Handi wenda Valenci.
Yego.
Ubwo rero umuryango wanjye nawe uburyo nzi amazina ya papa ndayazi, aya mama, ariko abandi ngiye nzi izina rimwe rimwe.
Papa wawe yitwa nde?
Papa yitwaga Karekezi Tarisisi.
Naho mama wawe?
Mama yitwa Nyirandaberetse Matilda.
Yego. Abavandimwe bo ntabwo bibuka wari umwana muto?
Nzi izina rimwe rimwe ndabazi, hari uwitwaga Karitina, akaba Kristina, akaba Fabiani, akaba nuwo bitaga Riberata, akaba na murumuna wanjye wankurikiraga ariwe bapfuye nyine, wariwe wankurikiraga witwaga Mariko.
None se aho mwari mutuyeho urahibuka uko hitwa? Garutse kumva ko ari Buvumo, ababyeyi bakureze bakufashe ubashoboye kumenya neza aho wakomokaga?
Aho nakomokaga ndanahazi n'ubu njyayo. Ni Buvumo, ariko ni ukuvuga ngo ni hakuno ikasi bayibaba ni buvumo aho bita kwitaba bahita hari aho bitaga kwitaba
ndaharuzi yego
hari sitaba ryo mu mugi naho ni buvumo muri rusange ariko hari ngo hakuno ikaba nuko nta makuru adasanzwe yaho cyane byangira
none se umaze gukura ababyeyi bashoboye kureka bakakugezayo kugira ngo hamenye umenye aho ukomoka hari umuturanyi wigeze uhagera uramumenya hari uwakubonye sara kwibuka iyo uhageze ubona hari abantu bakuzi
yego baranzi kuko na data w'abatisi marahara niho ariko nukuta ngo inzira ni ndende kuko yewe urumva urabona ibibazo byabaye mu gihugu 59 ubwo nyine ni amateka mba numva aba abavandimwe ba data bo na data bo ngo bahungiye Burundi
yego
bageze i Burundi data aravuga ati tisinguma kuba mu buhungiro kwa kuntu nyine umuntu yenda bafite imitekerereze y'ukuntu avuga ati jyewe nsubiye iwacu niko kuza nyine urumva aho hari nko ku isambu y'iwabo aragaruka
yego
yagaruka aho jenoside yabaye ariho twebwe turi nyine turi kumwe nawe na mama
none se uwo papa wawe w'umubatisimu iyo muganira akubwira yahe mateka akubwira iki ku byabaye ku muryango wawe
ikibazo cyabayeho ntabwo turaganira cyane kuko we ni umuntu aho namumenyeye yaragize ikibazo cyo mu mutwe cy'uburwayi noneho ubu ntabwo turi cyane ngo tuganire nyine ariko bambwiye ko yorohewe yari yaragize ikibazo cyo mu mutwe hanyuma ubu bambwiye ko yorohewe ariko ngo ndi nzashaka ukuntu tuganira wenda nawe agira amakuru ama
yego nta wundi muntu uwo muri ako karere washoboye kukubwira ati mwana dore uko byagenze dore icyo tuzi dore ibyawe ku babyeyi bawe ku bavandimwe bawe se bahungiye aha ntaga kubamenye
ni ukuvuga ngo ngiye nagiyeyo ngerageza kubaza amakuru hakaba hari n'uwo nabanyize ndamugandiza mubaza nk'isingi iwacu ni ko hari n'inkani nta mateka y'uko byagenze numva nyine nta wendagize ngo ni imitungo ntacyo asobanuriye ndi mukecuru nawe arambwiye ati wanyu twari turi kumwe ikasi ku kiliziya ati ni uko twaherukanye ati nta yandi makuru ko nyine nkibaza sinzi ukuntu byarangiye uko byagenze
kubera ko ndimo ndagerageza kureba ukuntu haba n'umuntu waba wumva ikiganiro agasoro kaburaga muri kano kanya akaba ese yarahuye n'umwe muri bashiki bawe yaba Karitina yaba Kristina yaba Liberata se
hari n'undi nibagiwe mukuru nawe we yari yarashatse wari ufite umugabo ukuze bitaga Mukama ndabikurura nkabyibuka
yego
ariko we yitwaga Tarifira yari afite akana gatoya niwe mperuka
Tarisira yarashatse he
yawe yari nona yari yaje buvuma ariko yigiye ruguru ntabwo twari twegeranye ariko hari hafi ku buryo twamusuraga iyo nabona aho mama akomoka wenda simbabone nibura nkabona n'isura ye y'umuntu aho mama akomoka avuga nibura ngiye mu muryango ni ukuri byanshimisha pe kuko najyaga nicara hari iranga nkavuga na sibo sinzi n'amakuru yabo noneho hakabaho ndabyibuka igihe cya jenoside iba muri jenoside gutyo aho nabaga ibiryo byarananiye nari umwana mutoya ibiryo birananira bajya abantu ibiryo nkamukorwa numva baraganiriye baravuga ngo iwabo bashobora kuba barapfuye ako kantu ndakabikana n'umwana mutoya n'ubu ngubu njye nkibuka nyine numva agahinda karanyishe iwabo bashobora kuba bapfuye numva nyine n'ubu mbivuga numva ikiniga
Agasaro kaburaga
mugihe ikiganiro cyatambukaga ku ijwi rya Amerika Innocent Nsabimana bakunda kwita Shumbusho yaracyumvaga numwe mu ambasaderi b'ijwi rya Amerika akomoka mu cyahoze ari komini Kibayi watuye mu murenge wa Gikongo.
Nzonze kugikurikirana cyane nahamagaye mu cyahoze ari komini Kibayi hari umwana ari kuvuga ikigoyi
yego
isanga ahubwo niho papa we yabanje gutura
nibyo
ora nyanda beretse Matilda nabonye musaza we bita Uwimana Felisiani yukurikiranye na uriya muhungu usa yihangana umuryango nyina yitabye Imana na se turamwihanganisha rwose nk'umuhumuro ijwi rya Amerika arimo gatenguha kuvamo hari rwose ndaje aka kanya umwana muzamubona ntubabyaye kabiri niyo makuru ari kurangisha ngo arebe ko hari umunyamuryango we waba ugihumeka.
Wakoze akazi k'indashyikirwa nawe rwose Nsabimana, uri muri babandi twita cyane abambasaderi b'ijwi rya Amerika, ubwo nawe ubaye umwe mu bambasaderi bacu abandi badufasha gusohoza uyu murimo w'Imana wo kugira ngo duhuze abantu. Ndavugaga mu kiganiro nganira na Karekezi, niyo mpamvu nongeyeho rya zina, bari bamuziho akiri mutoya bamwise Karekezi, ababyeyi bamureze. Ubwo rero ngatangayirwa handi mvuga nti ningira Imana tuzasanga hari abantu bo ku ruhande rwa nyina baraho ngaho ikibayi. None tugize Imana rero dusanze musaza we w'Imana Felisiani arahari.
Uwo ni mu nyirarume
yego.
Noneho ukuru we hubwo kwa se wabo aho bita kwa Kasiana hari umuryango munini nubwo nyine jenoside nawo yabakozemo ariko barahari benshi harimo babujeni uwo ni umugaride perezidantiye aho ngaho hari Kigali harimo Ndayisenga nawe twivuganiwe ku telefone nayohereje yiwe
yego
harimo ba nyirasenge benshi barahari rwose n'umuryango mugari ahubwo ukurura bukeye ko nta mwanya imaze imyaka 22 iyo igikongo ariko naho navukiye ndakurira niyo mpamvu nitanze n'abantu ndahamagara mpaka ngeze kuri famiye rwose nyuma ihari igaragara numva aramutse ahuye nabo nanjye najya kumuhobera ko ni inshuti zacu nanjye tukazikorera ngo ku ruhande kwihuta papa.
Oya, uzaba uhari ijwi rya Amerika igihe tuzazira kugira ngo duhuze uwo muryango, nawe uzaba uhari kugira ngo twongere tuboneho tunagushimire. Ntabwo nabona amagambo ahagije wadufashije cyane kugira ngo mu gihe gito cyane dushobore kuhoza amarira Karekezi wabuze ko asigaye wenyine. None Imana ikoze ibitangaza nk'uko ibikora.
Tukivugana fite ubu ngubu nanjye narabandikiye mfite umuryango ndahuze ndashakisha kibungo ndayizenguruka kuri telefone ngo nimungeraho nzakora amakuru nshakishe data wacu igusa yitabye Imana yabimenye yahoze muri komini Sake umuryango we nanjye narawuhoze ntambo ubundi bw'u Amerika mbane none karumuna kareka bakarimo karangisha cyangwa simba barapfuye nabo sinzongera amakuru yazambwira.
None se Nsabimana, kubera iki tugomba kugushyira ku murongo ugategereza kandi ngufite hano mu kiganiro ubu ngubu? Reka duhite tuganira umbwire amakuru y'abawe ushakisha. Iki ni igihe cyiza, uje neza, uzi igihe kubera ko uzanywe n'ineza wagiriye abandi. None mbwira, ninde wabuze umuryango wawe, byagenze gute?
Ni ukuvuga nari mfite data wacu wakomokaga muri komine Kibayi yitwaga Minani Abudu
yego
niwe muherezi wa sogokuru ariko akaba atavukana na papa kuri nyina ariko ni wa sogokuru ndabizi. Ubwo rero yari yaje kuza n'akana mbere ya jenoside araza bafata isambu ye aragurishaho gatoya amafaranga ibana yamaramo mbo ababyeyi bacu barimo barasaza hasigaye umusaza umwe wenyine rukumbi. Ubwo rero nkibaza ntese baba ari umuntu abanjye nimba bariho mba batariho. Uwo Minani Abudu rero bakunda kumwita bwa Tari akomoka muri komine muhura se giterifate seri gituze ni kwaje banandikira nkamenya ko yaba yarafite abana babiri mu bana babiri harimo umwana umwe w'umwatu undi ngo nindi umugore yazanye uwo mugore yitwaga ne wanyesi no ukomoka muri komine muyaga ngo mwana mwana masenge arambwiye uriho ngo umwana umwe yitwa Mbirere ariyo nda umugore we yazanye nyine umudatwata kayirera kora nkibaza none kora indi musaza aba bana umunsi ba nimba banyumva ku ijwi rya Amerika cyangwa undi munyarwanda wese ubumva uwo mwana wacu nimba ariho no yazishunga ijwi rya Amerika cyangwa se nimba barapfuye nabwo nkamenya amakuru kuko ubu tuvugana hari igihe nazarya amaraso yanjye ntabizi iby'iwabo byose bimwe byifunze ngo bazamutegereze umuryango we ubu twaratesetse nk'umuntu wasize agurishije kandi yarapfuye turabizi niyo mpamvu agahinda kahise navanye nisunga ijwi rya Amerika nayo numve ko amaraso ya data wacu ubu arimo arakerakera hirya hino muri ino si avuga ati wanyerekaho mvuka niyo mpamvu nanjye nkunda ijwi rya Amerika iyo numvise umuntu afite agahinda nk'ako ngaho kahirirwa hano niyo mpamvu mvasi mvuga nti mbere mufashe ubundi wanjye ntazi igihe umuntu yazamumfashiriza bikagenda gutyo
none rero mbwira uyu so wanyu Minani Abdu urabana be bitwa bande amazina yawe
umwana umwe ngo yitwa Mbirere niwe masenge yambwiye masenge bita bafite abana bitwa Bagaherura na Mukandinda ariho bari mu Bugesera uko niwe wari uzi amakuru yawo muri Sake n'ejo we nagiye gushingura amasenge utuye hariya muri harafoto kuri cyoho aneza gutya mu Bugesera bambwiye ati dore muri nafunga hariya hakurya mbona mu byuzi banyereka hakurya ahiti mu biyaga aho biri ndavuga nari nahagiye nari nahageze ariko kuba ntazi ko bahari iyo mbere ko hari nari gutangaruka ntabwo nari kwibamba ngo ndakomeza
none se uyu Mbirere nawe yaba yaragiye muri Tanzania
bajyanye na se none se yajyaga nyandikiye yari ari muri iyo nkambi batahutse tumenya ko yitabye Imana neza turabizi ariko umugore ngo yaje kugarukana n'abana babiri abakecuru aho muri Sake ubona nk'umuntu nabaye n'umujyanama w'ubuzima ngakoresha kode y'abajyanama mpamagaro za rukumberi hose za Sake nasize nguruka papa arinda ubwapfa ndi muri icyo gikorwa umuryango wose urinda Mana mfite nawe witwa Data Cikwa Kirambere Viani nawe yitabye Imana Ibambere Jean Baptiste niwe usigayeho witwa Gatsi Kimonyo Farasisi kugira mbere nawe yitabye Imana urumva ko umuryango wanjye nawe urimo uragenda usaza umugore we nyuma y'imyaka mirongo kuje wumva nkabona umuntu araje ndagasaza kakani kadakiro n'ubwenge izaba ari ikibazo niyo mpamvu ngo nshakisha cyangwa se birangiye ntibizarangiye ariko nashakije navuze ngo naricaye
none se igihe washakishaga uyu umugore wa so wanyu anyeshi umushakira muri Sake ntawe ugeze akubwira ko yahamubonye ko yatahutse ava muri Tanzania akaza akahatura
umujyanama w'ubuzima umwe yarambwiye ngo yari yahungutse n'abo bana babiri ngo abana n'umukecuru ngo ari ku isaha aho yari ntagihari ndetse mfite namubwira ngo yitwa Ngarerura uri muri komine Sake yarambwiye ngo ntakimubona
nk'uko ubivuga ntabwo tuzabura umuntu yaba akomoka muri Muyaga yaba se yarabaye muri Sake wamenya uyu mugore wa so wanyu anyeshi so wanyu nyakwigendera Minani Abdu twagira Imana tugasanga umwe mu bana be tuzi izina rw'Imbirerere akiriho Mbirerere aho uri hose niba wumva ijwi rya Amerika uzatubwire hakiri kare kugira ngo ikiguhuze n'umuryango wawe niba hari umwe yaba Mbirerere yaba nyina nyeshi yaba se n'undi ukomoka kuri so wanyu Minani Abdu waba ukumva muri kano kanya nicyo ushaka kumubwira
namubwira yuko umuryango wa Ntigurirwa ariwo sogokuru uracyariho nubwo bamwe bagenda basaza ariko genda hariho umuntu wari uzi data wacu kumva afite amaraso rero yacu bakababwa ati batungwa mu karere.
Urakoze cyane Innocent Nsabimana, bakunda kwita Shumbusho. Ndagushimiye cyane kuba wakoze igikorwa gikomeye cyo kudufasha guhuza Karekezi n'umuryango we. Ndagushimire kandi kuba warafasha akanya ko gutegereza kugira ngo tukugereho igihe cyageze dushoboye kuganira ushakisha abana n'abakomoka ku Uriso wanyu Minani Abdu, nyakugendera Minani Abdu washakanye na Nyesi wakomokaga muri komini Muyaga, ushobora kuba arahungutse avuye muri Tanzania agahungukira muri Sake, niba ari hakiri akaba twumva byaba ari amahoro, niba umwana we Mbirerere nawe akiriho akaba ari mu Rwanda nawe yanyu hano ku Rwanda Amerika kugira ngo tumuhuze na se wabo Nsabimana Innocent.
Koze bwana Veni.
Urakoze nawe kwa waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, wakoze kudufasha, uri ambasaderi mwiza.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Nahamagaye ikibaye mu karere ka Gisagara, umurenge wa Mukindo, akagari ka Runyinya, umudugudu wa Kamaranga. Mvugana na Nibikora Benjamin, ni nawe mukuru w'umudugudu, ampuza na Felicien Uwimana bitaringo, akaba nyirarume wayirirwa handi. Navuganaga n'umuntu wari utuye ikibaye ambwira yuko uri musaza w'umu damu witwa Nyakwigendera Nyirandaberetse wari urashakanye na Karekezi Tarisisi, bari batuye ikibaye imbere yuko bimukira ibuvumo bwa Gishamvu, nibyo?
Ndabazi cyane ubungabu ubungubu Nyandaberetse na Kiriga, ubungubu ni mushiki wanjye niwe dukurikirana.
Ni mushiki wawe? Abana be yari afite ari Gishamvu, urabazi?
Abona abanjye rwose, ubwo abona abanjye cyane.
Amakuru ufite ya Karekezi n'umugore we na yahe?
None se uko bagize Jenoside ko nta muntu uriho.
Komeye.
Nta muntu uriho. Atarisisi Karekezi yarapfuye. Matrida Nyandabitsi yarapfuye. N'abana babyaranye na bari barabyaranye Karitiri, Karisira, Kizitiri, bose barapfuye. Narisisi ntabwo nzahana herereye, nawe narinze ko yapfuye.
Narisisi n'umwana wabo nawe? Irindi zina rye ni irihe?
Narisisi.
Reka nkwibutse, yaba ari we witwa Yirirwa Handi?
Yirirwa Handi, Yirirwa Handi, sawa.
Yirirwa Handi, uramuzi? Muri 94 yari afite nk'imyaka ingahe?
Itanu, itandatu.
Nibyo, muri 94 yari afite hafi imyaka 5. Hari bene wanyu mwari mufite bari batuye muri za Butare mu Macyazo hafi aho?
Igishambu muri hafi ya Mukura, kuri Mukura neza ku kibuye cya Shari.
Ku kibuye cya Shari nyine aho ngaho, ariko ni buvumo, niho bari batuye, niho mushiki wawe n'umugabo bari batuye?
Atuko bari bimutse ahantu ikigoyi, hano yitwa mu Mukindo wa Kigoyi, niho bari bimutse bajya gutura rero igishambu aho ngaho ku hasi ku kibuye kuri hafi ya Mukura, niho bari bimukiye rero intambara ibaye ya Jenoside, niho baguye.
Urakoze cyane kubera ko iryo jambo ako karere ko ku Kigoyi ka Kibaye niho nashakaga cyane, kubera yuko umwana aribuka yuko nyina yakomokaga ku Kigoyi aho ngaho, ubwo nuko bamubwiraga ko ariho baje baturutse bazi Gishamvu. Nagira ngo rero nkubwire ko umwana ni uwawe, ubereye nyirarume Yirirwa Handi, ariho yararokotse, yaje hano mu kiganiro ashaka umuryango we, mubwira ko nzamufasha ngafatanya n'abandi benshi bakunda Ijwi rya Amerika badufashije kuba nshoboye no kukugeraho. Kaba ngira ngo nkubwire ko Yirirwa Handi ariho, ni muzima, umuryango wa Karekezi ntiwazimye.
Urakoze cyane, ndavuga ngushimiye cyane, ubu kugira ngo mubone ko niba ari aho akaba yararokotse Jenoside yabaye, ndumva umuri kugwa gikomeye kiza cyane mwaduhuza kugira ngo nange muhindi murindi kuko nange sinarinze kakiriho narinze ko byarangiye kera wabuhuri cyane cyane rwose umwungejejeho
ndabigufasha ndareba niba bishoboka muri kandi ukanya kugira ngo ndebe ko mwavugana hanyuma hazaza n'igihe cyo kugira ngo umuhure imbona nkubone ariko nagira ngo nkubaze kugira ngo nawe muhumurize nimuvugisha hari abandi bene wabo banyirarume banyirasenge bandi bariho
oya ni jyewe jyenyine uriho jyewe jyenyine uriho nanjye nari nzi yuko nta mwana n'umwe wa Matrida warokotse ntabwo nari nzi ko hari umwana wa Tarisisi waba ariho byari byarandenze cyane rwose ahubwo ngize imana nkumva umwana yararokotse nakumva nishimye cyane bikashimisha cyane n'ubu nishimye ariko ngize imana wazankora ibishoboka byose nkamubona nkabona n'uko ameze n'uko angana n'uko asa
ni ukuvuga ko ku ruhande rwa mama we ni wowe wenyine usigaye
oya nawe njyewe jyenyine nyina niwe twakurikiranaga mbega niwe twakurikiranaga nyina nta wundi mwana n'umwe twasigaye dufite uretse jyewe wasigaye jyenyine ariko mbonye n'ubungubu rero ubwo ndumva umutima wanjye wumutse umerewe neza cyane ariko imana ikambabarira ukazamungezaho akangira hano aho ntuye tukabonana ugahamagara mukuru w'umudugudu turatunganye turegeranye na mwene wacu akakubwira naho ntuye yanahakugeza agahita ahakwereka ako kanya ariko bukamunzanira
nzamukuzanira ugume hafi mbanze ndebe niba mubona nimubona ndaguhamagara hanyuma uramukanye mbere yuko umubonana
urakoze ndagushimiye cyane
Uwimana yifuje kuvugana na mwishywa we musaba gutegereza gato nkamuhamagara ngiki ikiganiro bagiranye nyuma y'imyaka 29 ntawuzi agakurukundi Alo
Alo
Uwimana uranyumva neza
ndakumva cyane rwose
umuhungu wa ubereye nyirarume rero namubonye ari hano kuri telefone Karekezi Valensi afite izina rya se umuzi kuri yirirwa handi ariko ari hano kuri telefone nakugiye ko ngiye kumushaka kugira ngo muganire Karekezi uranyumva
ndabumva
nguyu rero nyokorome uw'Imana Felicien bamwita Bingo atuye mu karere ka Gisagara akaba avindimwe na mama wawe nguyu muramutse reka duguhinda ya bukuru uw'Imana nguyu mwishwa wawe musuhuze
ando muzee
ndahari ndi hano
muzee muraho
uraho neza cya mwana wanjye
murakomeye murakomeye
uraho neza rwose
ye baba we uranzi se jewe uranyibuka
inyanyuko ndamwibuka na tarisira ndamwibuka na kalitiri ndamwibuka na kiti ndamwibuka nawe ndakwibuka rwose
yego none se
alo
ndishimye cyane yego ndakumva
kwishima kwanjye kwanjye keka nkubonye nkaguhubira none akumva amerewe neza nkumva ndatuje neza
tuzahura nanjye ndabishyiramo imbaraga nukuri
nimero yawe ndayiha uyu mwicho wawe Karekezi Valensi azaguhamagara nibindi byinshi muzabiganira muri mu gikari ijwi rya Amerika rizaza muri ibyo birori byo kugira ngo tubarebe muhure muganire muhura bwa mbere tuzaba duhari mbere y'uko mbareka mukagenda nagira ngo buri wese muhe akanya ko kumbwira uko yumva kino gihe turi no mu bihe bya Noheli reka nguhereho wowe uw'Imana hashize imyaka hafi 29 utabona uyu mwishywa wawe mushiki wawe ntakiriho umugabo ntakiriho abica bawe n'abandi ntabwo bakiriho mbese kuba ubonye uyu mwana utaruzi ko ariho uhujwe n'ijwi rya Amerika urumva umeze ute
ibyishimo byagashye byandenze ndumva ukuntu nishimye ahubwo ndumva meze nk'umuntu uri mu ndege
urumva uri mu ndege
nari nzi ko ari cyo gihe nta wundi muntu mbona nta n'undi muntu ngeze kuzabona ubu ndumva meze nk'umuntu uri indege ndi mu kirere hejuru
ngaho komeza uwishime nicyo tuba tubifuriza hano ku ijwi rya Amerika kumuhura n'abanyu mugashobora kwishima mukongera mukagira ubuzima wowe Karekezi Valence yashize gusa iminsi mike ndavuga iminsi uje mu kiganiro twaraganire cyane yari inkuru ndende y'agasaro kaburaga ngo umwanya ndakumva kugira ngo numve inkuru yawe turasaba twese kugira ngo uzabone umuryango none urawubonye nagira ngo nkubaze uza ku ijwi rya Amerika ejo bundi waje wizeye wumva hari icyo tuzakumarira niki uvanyemo
murakoze nza muri iki kiganiro bwa mbere nkumva nanjye byanteye ishyaka ndavuga nti nzagerageza kandi ndumva bitewe n'uko bafasha n'abandi nanjye bazamfasha noneho uko nategereje nkabona biratinze kuko sinari nzi uko bigenda nacyo cyose nk'ucitse intege ndavuga nti bishobora kuba byaranze ariko ubu ni ukuri ndishimye kuko ndamera nka wa mwana wakuvugishije ejo bundi na nanjye kumanywa kuko telefone yanjye yarapfuye simukadi yarire muri telefone y'umudamu nyine kuko we ntabwo twari turi kumwe narindi mu rugo we yari ari ku muhanda
yego
noneho niriwe mu mutima mvuga nti se sinzi ukuntu
wabitekerezaga
nawagezemo nabitekereje kuko navuga nti se ntabwo hagira umuntu uza kunshaka ntabwo yamenya kumuganiriza ari nka Venus umuhamagaye yamenya kumuganiriza cyangwa ari nk'umuvandimwe umuhamagaye wenda hari uwabonetse ntubu yamenya ukuntu baganira ntunguwe nuko mbonye mu kanya ajambwira ati wa muntu wabahuje nawe ambwiye ko agushaka ngo bakubuze bitanze nirukanka ku buryo nkoresheje iminota mikeya nawe aratunguwe arambwira ati ugiye nishimye cyane ariko sinzi kereka nimbona na muzehe tukaganira byinshi njyewe sinari muzi wenda we yaranzi tunahuye sinamumenya wenda we ashobora kumenya akabanga gatoya na mubwira kuko iyo umuntu yishimye agira ibyumviro byinshi biraza nagira ngo mwibutse ko nimba nyibuka koko nari umwana navukanye ikibibi ku ijosi n'ubu ndagifite nimba nyibuka nijyewe koko tuzabona
none uwimana icyo kibibi avuga yari afite ku ijosi urakibuka
ndakibuka cyane
ngaho rero nimuhura uzahita umumenya uzamuhoberane urukundo niwe nka imwe usigaranye ndagusabye uzamunkundire uzamubere umubyeyi ngaho rero mukanya Valence Karekezi ndaguha nimero za nyokorome kugira ngo noneho uba ari wowe ufati ya mbere nk'umwana umuhamagare twamahenda gukura gusuhuza mbifurije kuzagira noheri nziza muzatangire umwaka neza muzagire amahoro menshi ndabashimiye
ikiza cyane ndabyishimiye urakoze cyane wo muri na Valence Imana iguhe umugisha rwose ndumva nkoreye igikorwa gikomeye cyane ntabura nuko nanakivuga ndetse nari narihije mvuga ko nta wundi muntu ngira ngira ngo nta muntu n'umwe nari nasigaranye muri abo ngabo nubwo Valence ari aho ngaho nkaba numva nkwishimiye cyane urakoze wo muri na Valence Imana iguhe umugisha cyane uzagira amahirwe maremare cyane menshi cyane
urakoze cyane
ndagushimiye wanjye nta mwana umwe wari wasigaye n'umwe naribaga ubu nibyo ndi ugenyine cyane tiriri
komera nanjye ndagushimiye Valence hari icyo wari ugiye kuvuga nawe twaguciye mu ijambo urimushimira ushobora gushimira ukarangiza
mbere na mbere ndashimira mwe ijwi rya Amerika muzehe we by'umwihariko tuzaganira tunarebana turi kumwe tuzavugana byinshi nzamubaza wenda ibyo ntavugira aha ariko tuzaganira byinshi cyane ni ukuri ndishimye cyane murakoze
ngaho rero umunsi mwiza amahoro y'Imana
yego murakoze cyane nawe
agasaro kaburaga karabonetse
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga Jean Derek Masse w'Imana bitaga cyangwa karashaka umuvandimwe we batandukanye dore hashize imyaka 28 Jean Derek Masse w'Imana atuye muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Maryland ikaze kuri ry' Amerika
urakoze cyane ikiganiro cyakimbanye murakibonye ndagishima kubona ko mbuhuza abantu n'ababo mu ngeri zose nanjye rero nkaba mfite uwo ndiho ndashakisha umuvandimwe wanjye kugira ngo ndebe ko aho yaba ari namubona nakongera akamuvugisha nk'umuvandimwe
uwo muvandimwe wawe ninde mwatandukanye ryari
umuvandimwe wanjye yitwa Bihomora Bernard akaba ashize igihe kirekire kigeze ku myaka 28 kugeza mfite imyaka 2 cyangwa 2 n'amezi by'ukuri ntabwo muzi cyane mbona ko ariko yari mukuru aranyibuka ariko imyaka ishize igeze kuri 28
none se mutandukana mwatandukanye ajya he wowe ujya he
ko nari ndi umwana ntabwo na menya ngo nari ndi iwacu mu rugo n'ababyeyi ariko we numva ko yarimo ahunga icyo gihe cyari igihe hariho by'ubwo buhunzi akaba yarakomereje i Kongo kimwe n'abandi benshi bakomerezaga i Kongo icyo gihe nayo makuru mfite y'ubwitandukaniro ariko nayo nkura mu bandi kuko nagiye umwana muto
iyo uvuga ko arukira umwana muto ya muri 95 wari ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka 3 n'amezi
naho se mukuru wawe Bernard Bihomora we yari afite imyaka ingahe
cyagiye kubera ko nibaza ko ari muri 75 gutyo ntabwo nibuka amadati y'amavuko neza ariko yari afite imyaka ubwo yenda kugera
kuri
20 na
urambwira yuko yavuye mu Rwanda muri 95 agahungira muri Kongo yagiye wenyine hari abandi bajyanye icyo gihe ku Rwanda rwari mu rwiyubaka ni iki cyatumye agenda yagiye ate
icyo nibuka mu makuru numva nuko yagiye wenyine ariko ashobora kuba wenda yarahuye n'abandi mu nzira amakuru twagiye twumva cyangwa numva mu bantu wenda bajyoboka bamubonye Kongo muri icyo gihe nyuma nuko bavuga nyine ko bamubonye ariyonye ariko mu kugenda we yagiye wenyine akashobora kuba yarahuye n'abandi wenda burungano rwe
akomoka mu kahe gace ku Rwanda
akomoka abo bahita Nyamasheke ariko ni muri Gisuma niho avuka
none ayo makuru wabonye akubwira ko ashobora kuba muri Kongo yakubwiraga ko ari hehe nyirizina
ntabwo nibuka amazina nawe ngiye kubeshya kubabwiraga yuko babonye muri Kongo icyo kubera ko nari umwana banavuga ko ari Zaire twabifataga gutyo ntabwo mfite amakuru yo kumenya ngo naka gace wamubonyemo icyo nibuka ni Kongo gusa nyine Zaire uko bayivugaga
nta muntu wigeze uhurira n'abaho ngaho muri Zaire akagaruka mu Rwanda mukabonana mukaganira akabaha amakuru atomoye asobanutse nyayo adoma ahantu avuga ati uyu mwana naramubonye namurabutswa hanaha
ntabwo nigeze ngira iyo opportunity yo kuganira n'umuntu nicyo nifuza yaba hari n'umubonye wangu amubwire nk'izo specification mu buryo bwo gushakisha atari gufasha ariko ntabwo nigeze mpura n'umuntu ngo amubwire amakuru nk'ayo ngayo aho wenda kuvuga ngo point aba yicaye n'ahangaha cyangwa aho yamurabutswe n'ahangaha nta n'uwo twahuye ngo amubwire directoma ariko hari nk'ama message nagiye numva yo mu muryango wavuga nyine ko nguye runaka yaramubonye muri Zaire gutyo gusa akaba ari uko nanjye mbifata
ariko batavuga ahantu yavuga ati yabonetse
ahantu nibaza ko rimwe na rimwe wasanga abantu batanahibuka kuko babaga ari umuvoma bagenda uca mu duce dutandukanye ariko ntabwo nigeze numva umuntu ambwira ngo exactement ni kuri no point natwahuriye
abantu bakomoka muri ako karere ka Nyamasheke usanga bafite bene wabo hakurya burya bashi baba hakunono hakurya nta bene wanyu mwigeze mugiraho muri Zaire
bari bahari bari bahari ndetse na mbere yuko haba ibibazo by'ubuhunzi mu Rwanda bari bahari na mbere cyane imyaka myinshi mbere ariko si nibuka amazina neza ko nari ndi muto bavuga abantu bahabaga ndetse benshi bakabara gafutari w'abantu no mu Rwanda ubungubu ariko ntabwo nigeze mvugana nabo kuri kino kiganiro wenda ngo mbabuze amazina yabo banambe niyo consent ariko bari bahari benshi bagiyeyo bagakurirayo kuva 70-60 bari bahari.
Nari mbibajije kubera ko hari igihe umwana agenda asanga ba nyirasenge cyangwa ba se wabo aho bari kujya umwana w'imyaka 20 ave mu Rwanda 95 yambuka ajya muri Kongo asiga ababyeyi na barumuna b'inyuma ubwo afite ikindi yari akurikiye ariko tumushakishe ndifuza ko kumushakira muri bene wabo ni ukutibuka neza aho bari batuye n'amazina yabo ukabutayibuka. Ndashaka abihomora Bernard urambwira ko nta makuru yandi wongeye kumenya yarafite imyaka 20 niki yakundaga gukora mbese yakinaga urusimbi yakinaga umupira se yakundaga kujya kwitoza sakiga kurasa niki yaraje ndashaka kurasisha umuheto
uko mwumva agiye kumudescribinga cyambere nashyira hejuru nuko yakundaga umupira w'amaguru azi gukina umupira w'amaguru cyane anawukunda. Cya kabiri yakundaga kwigisha kwigisha abantu yari umwarimu yari afite imanite kwigisha neza kandi abikunze cyane.
Yavugaga igifaransa gitomoye gisobanutse
icyo gihe kuko yari yarize secondaire nk'uko babyitaga
yego
nibaza ko yavugaga igifaransa kuko aje nabonaga ibitabo yakoreshaga mu rugo birimo igifaransa cyiza ngo ibifaransa bikoreshwa muri West ibitabo narabibonaga nyine ukabona ko na écriture yabaga mu gifaransa cyiza.
Ubashobora kuba yarakomeje agakora uwo murimo w'ubwarimu ashobora se kuba yaragiye gukina umupira mu ikipe ye n'iyi cyangwa se akabera umutoza nta wamenya icyo yabaye kugeza ubu turashaka kumenya amakuru ye uretse gusa kumenya ko yagiye muri Zaire ntabwo wamenya niba yarakomeje akajya mu kindi gihugu se akagira ahagararira nta kindi kintu uje
nta kindi kintu habe na kimwe.
Niba Bihomura Bernard ari mu yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya aho yaba ari hose yaba ari muri Kongo yaba ari mu bindi bihugu bikikije Kongo ni byinshi reka duhere kuri Central Africa abanyarwanda benshi bagiye bahungira tujye kuri Kongo Brazzaville aho bagiye tumanuke kuri Zambia ndetse n'abagiye bakomeza mu bindi bihugu niba akumva muri kano kanya nka murumuna we umushaka umaze imyaka 28 utamubona niki ushaka kumubwira ashobora kuba arimo akumva muri kano kanya?
Kintu cya mbere nshaka kumubwira ni uko nifuza kuba namubona umuvandimwe wanjye niba anyumva. Ikindi ni uko abantu benshi nibaza ko baburungana bashaka kuba bamukumbuye bamwe bahari mu Rwanda bashaka kumubona nabo. Ikindi ni uko turahari ndakomeye abantu bose barakomeye nta kibazo gihari nibaza n'umubyeyi wiwe nawe aramukumbuye nka mama we. Nibyo namubwira yuko nifuza kuba namubona rimwe cyangwa muvugisha aho rimwe n'umuvandimwe wanjye.
Jean-Bert Kimashe Uwimana ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuvandimwe wawe Bihomora Bernard mwatandukanye muri 90 na gatanu warukiri muto ifite imyaka itatu gusa nawe rafite muri za 20 niba atwumva muri kano kanya azagerageza kuduhamagara kugira ngo tubahuze mwongere mugire ibyishimo ngaho rero ndagushimiye nkwifurije amahoro y'Imana
akoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona Wicike intege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mu mwaka w'1995 mu bitaro bya Kigali CHK havukiye umwana w'umuhungu yitwa Ndacyayisenga Edouard arashaka mama we tigeze amenya amakuru dufite nuko uwo mubyeyi yari umurundi kazi Ndacyayisenga Edouard atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye akagari ka Gifumba umudugudu wa Rugarama
narenje ngo mumfashe kubona umubyeyi wanjye wo mu mama maze igihe kinini ntari nabona ntanazi nifuzaga ko mwamunshakira
urashaka mama wawe
yego ndashaka mama wanjye numvise ikiganiro gihuza umubyeyi n'umwana cyangwa imiryango yaburanye ikongera gahura
mama wawe ntabwo muzi kandi uramushaka
ntabwo muzi sinzi ngo yitwa nde nta nubwo nzi n'isura ye gusa ndimo ndamushaka
none waravutse usanga nta mama wawe ufite papa wawe
yego mfite papa
yakubwiye amateka yawe yakubwiye igihe wavukiye
igihe navukiye arakimbwiye ariko ibyerekeranye na mama ntabwo ajya kubimbwiraho ntabwo akunda kubivugaho cyane
yavutse ryari
navutse mu mwaka w'1995 mvukira mu bitaro bya CHK ahagana saa sita z'ijoro ku itariki 31
ibyo ni papa wawe wabikubwiye cyangwa se warabisomye
ni papa wabimbwiye kuko nagiye no gushaka amakuru kwa mukuru ibyo bitaro mpageze banga kumbwira izina ry'umumama bansaba ko najyana papa mbimubwiye rero kubera ko atajya akunda kubigizamo cyane turabishwanira cyane nyine ndamworera
papa wawe iyo umubajije amakuru ya mama wawe ukamureba mu maso ubona afite nk'agahinda umusomamo cyangwa se umusomamo ikintu cyo guhunga kubivugaho gusa
abahunga kubivugaho cyane
akubwira mama wawe aho yakomokaga yakomokaga igahanga yakomokaga imuhanga yakomokaga Nyagatare yakomokaga Huye se yakomokaga he
yakomokaga i Burundi
aha i Burundi mu yihe ntara
yambwiye ko mfite sogokuru mu ntara hariya ya Kayanza
sogokuru wawe ari mu ntara ya Kayanza
niko yambwiye ko ari hari
mu yihe komini hari n'amakomini
ntabwo mbizi yambwiye muri Kayanza nta kindi kintu nigeze nongera kumubaza
hari izina rya mama wawe yaguhaye
aya ntaryigeze ampa ntaryo amakuru yo yanze kuyampa cyane
yigeze akubwira igihe bamenyaniye n'ukuntu bamenyanye
yirinda kubimbwiraho cyane ikintu nabonje kumukora nk'amakuru ni icyo gihe navukiye n'aho hantu n'umukomoka
ubu mbaze gukura ufite imyaka 28 ni ukuvuga yuko uzi gusoma no kwandika ushobora kureba aho ibintu bibitse ukireberamo nta hantu wigeze uhura n'agafoto ka mama wawe
nta kintu cya kera papa agira kimuranga
nta muntu wigeze muhurira mu nzira ngo akubwire ati ndakureba nkabona usa n'akanaka
hari umumama umwe twigeze guhura ambwira ko nsa n'umumama bita Charlotte yambwiye ko nsa nkawe cyane umumama kubera nayihutaga nayo ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kongera kumubona ngo umubaze byinshi byerekeranye nawe
kandi uwo Charlotte ni umurundikazi
yego ni umurundikazi
ntabwo yigeze akubwira icyo yakoraga aho ngaho mu mujyi wa Kigali
oya nta kintu yigeze ambwira kerekeranye n'icyo yakoraga
papa wawe afite imyaka ingahe
ageze 58
ni ukuvuga yuko muri 1995 yari afite hafi imyaka 29 cyangwa 30
Yego.
Hari abandi bana afite?
Arabafite tuvukana bankurikira.
Bagukurikira kuri mama wawe cyangwa se kundi mugore yashaka?
Oya, ku wundi mama.
Umama wundi ni umunyarwandakazi cyangwa ni umurundi kazi?
Uyu ni umunyarwandakazi.
Aho hantu wakuriye maze uri gitambambuga mwari mutuye he?
Twari dutuye Kigali ariyo ku Muhima niho twabaga.
Hanyuma yumbwira ko papa wawe yumvaga ikibazo cya mama wawe ubona gihunga adashaka kukivugaho, nongere mbikubaze, ubona abihunga bigambiriye, ubona bihunga ari ukubera akababaro byamwibutsa, ubona
we abihunga asa nkaho ari ibintu byamugira nk'ingaruka nda kubivuga, kuko akenshi akunda kubimbwiraho niyo yasinze yanywa inzoga. Ubwo akunda kumbwira icyo kintu
akakubwira iki? Burya ngo muri divayi habamo ukuri, ni icyo akunda kukubwira cyane?
Nibyo ngibyo. Mama ko mu Burundi arambwira ati ninjya gupfa uzaba uhari kugira ngo nzakubwire byinshi utazi. Ubwo rero gutegereza icyo gihe ntabwo bizakunda.
Birumvikana mama wawe ashobora kuba akiriho?
Yego ariho.
Nkurikije ibyo papa wakubwira mama wawe ariho, ari i Burundi, ashobora kuba ari Kayanza, ari mu Kayanza, yarasubiye iwabo, nimba atanasubiye mu Kayanza ariko akaba ari no muri Kigali. Muri 95 hari abana benshi b'abakobwa b'Abanyarwandakazi batashye baza mu Rwanda. 94 hari bamwe basubiyeyo, abasubiye Burundi, abasubiye Uganda, ariko bose buri wese afite amateka. Yereka dushake mama wawe tutazi izina, papa wawe we yitwa nde?
Ndacyisenga Emmanuel.
Ndahamya yuko mama wawe namwumva azamumenya akibuka yuko babyaranye nawe agashaka uburyo yakubona vuba. Ariko se nubwo bwose papa wawe akuvunguriraho rimwe na rimwe akakubwira amakuru, ubutuzi yuko basokuru na banyogokuru bashobora kuba bari mu ntara ya Kayanza mu Burundi, ndetse na mama wawe ashobora kuba ari hari cyangwa se ari Bujumbura cyangwa se ari naho ngaho i Kigali, cyangombwa ni uko dushobora gukeka tutibeshya ko akiriho. Ariko papa wawe yavuye mu kazi yakora icya kinini gisoro ajya kwigisha se nk'abandi bagenda babwiriza Imana, niki kintu ki akora iyo atari mu kazi kamuzanira umugati?
Iyo atari mu kazi kamuzanira umugati, iyo atari mu kabari bari mu rugo.
Wowe ujya ugira akanya ko kumufatirana kugira ngo umwicare iruhande muganire, mubaze uti dawe uko hari amakuru mba ngushaka aho uzayampa ryari, uretse kukubwira gusa ko azaguha yapfuye, hari kindi gihe umubonera cyangwa se akubonera kugira ngo umuganire nk'umwana na se?
Umwanya ntabwo nyakunda kubona wo kuganira nawe cyane.
Iyo akureba mu maso akwita umuhungu wa nyina cyangwa se akwita umuhungu wa se, umuhungu we?
Kera nibwo yajyaga gukunda kumbwira ngo ndi uwa mama, ariko asigaye avuga ndi umuhungu we.
None Ndacyayisenga uri mu kiganiro Agasaro Kaburaga, imyaka 28 irashize ushaka mama wawe, ntibamubona, waravutse urerwa na papa wawe na mukaso, warakuze. None niba mama wawe tutazi izina akumva, icyo tuzi neza nuko akomoka mu Burundi, akomoka mu ntara ya Kayanza, kuyasize abyaye umwana mu Rwanda, wavutse ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri 1995, umwana w'umuhungu. Byagenze gute kugira ngo atandukane n'umwana we, baramumwambuye se? Ibyo nibyo tugiye kureba, tuzareba niba ari ukuntu twakwifashisha seashka kugira ngo idufashe tumenye umwirondoro we tuzifashisha inzego zibishinzwe zindi zo mu Rwanda dufatanya kugira ngo tubafashe mwebwe bana b'u Rwanda mumenye inkomoko yanyu hagataho niba mama wawe akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
kena namubwira nimba arimo aranyumva nuko mukunda kandi mukumbuye kandi kumubona ikindi navuye mu muntu w'umugabo azaza ndebe kandi kumubona menshi cyane pe kandi nzamwakira zumva itamujyanye nzamwumva
none se ndamutse mubonye nkamenya aho aherereye wowe wajya kumureba ni ngombwa yuko aze kukureba cyangwa se nawe ushobora kujya kumureba mu Kinyarwanda baravuga ngo ubabaye n'ubandi urugi
wenda bitewe n'akazi nkora hari igihe bitankundira ko najya kumureba ariko uba bishoboye yaza kundeba
ndacyayisenga ubu ngubu nkubwiye yuko mama wawe namubonye i Bujumbura nkakubwira ko nawe afite akazi kadatuma ahaguruka niyo tabyo yabimbwiye akambwira gusa ati ndi hano i Bujumbura uwo mwana wanjye ushaka kuzamubwira kuko ariho ndi azaze kundeba we afite n'impamvu zo kuba yaravuye mu Rwanda ugafite icyamujyanye ari wowe wakwigomwa byinshi kugira ngo ucungure ibindi
kare bishoboka byose kugira ngo mubone najyayo
byaba ngombwa nako kazi wavuga hagaritse gato yuko akakonje ukajya kumureba
yego nako akakonje najya kumureba
baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ngaho rero ndakwifuriza gukomeza gutegereza wizeye ndasaba cyane kugira ngo uwo mubyeyi ntazi icyatumye mutandukana kubera ko papa wawe atigeze akikubwira ntago nkizi ntago namucira urubanza ndasaba cyane gusa kugira ngo abe ari amahoro abe akumva hano mu kiganiro agasaro kaburaga tuzashobore kubahuza hanyuma ibindi muzabiganira nk'umwana n'umubyeyi ngaho rero ugire amahoro y'Imana kandi uzanagire na Noheli nziza n'umwaka mwiza
murakoze ku mwanya wanyu n'ubufasha bwanyu Imana ikomeze ibahe umugisha inabagure mu byo mukora kandi namwe umwaka uzababere mwiza
agasaro kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye ndashimira abadufashije guhuza Valens Karekezi n'umuryango we n'ibikora Benjamin na Sabimana Innocent bakunda kwita Shungusho abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 4 6 4 0 nongere nyisubiremo nitonze 001 2 0 2 7 4 6 0 naho ubutaha muzagire Noheli nziza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
agasaro kaburaga karabonetse
I'm not afraid of the dark.